big boy.
Tits or tatties, baby.
Unakumbuka mwanzo ulinidanganya jina, ukaniona mwongo usieleweki. Na kumbe mimi ndo chanzo cha kukupa heshima. Leo naitwa mama, hapo vipi? Sani kudanganye vipi? Mpole mwenye uko ka cute. Basi mimi kama shabiki napenda kukuona tu. Barandani kwenye kiti, mda wote unaichapa mechi. Kwa kifupi uko fiti, acha tu enjoy tu. Squeeze yani nabegeshwa tonke, mie nalishwa yani mambo mbambe. Hata kukuchiti baby nitaanzia wapi, mie hadi naogopa. Uko mtani wacha one donke, nisiku kuse tani lewe polwe. Hata kukupiga baby nitaanzia wapi, mie hadi naogopa. Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka kiyama.
Lord music on this one. Nona makopa kopa yanavoleta hisia, kukuchiti haiwezekani. Unanipatia sana, hajinogopa gopa wenye mali za odia. Sitaki kukutuma hata dukani. Unanipatia sana. Unagata kipele sio ni kasoro, mlaini. Tukiloga lina kandoro wako faini. Nakosa leo ila tumoro unanisambe. Minawe milele yoma baby yoro, yomaini. Atopashagi na viporo baby why me. Mapenzi yana nizidi ya meze. Ni wewe unayenifanya nisikie raha, unayeniwaza sana. Hadi naogopa kuchepuka. Lakini wewe utayenifanya nikashinde baha. Utaponiacha mama, nahisi akili itacharuka.
Tumekubaliana tunapendana, hatuwezi achana mpaka